Isithombe sesishiya galolunye. UDebora ukhulumela uNkulunkulu. Abahluleli 4:1-9. Emva kokufa kukaJoshua, abantu bakwa-Israyeli bamhlamuka uNkulunkulu. Bakhonza izithixo zamaKhanani, aba namandla phezu kwama-Israyeli, awaphatha ngesihluku. UDebora wayengumholi wakwa-Israyeli, wayeyinkosikazi, ehlakaniphile. Abantu beza kuye ukuzolulekwa, futhi wayebasiza ekuxazululweni izingxabano zabo. Wazama ukubabuyisela emuva kuNkulunkulu ka-Israyeli. Ngelinye ilanga wabiza uBaraki, owayengumholi wamabutho ka-Israyeli. Wathi kuye, "Thatha amadoda angu-10,000 niye entabeni iTabor. USisera namabutho aseKhanada azoza azolwa nani, kodwa uNkulunkulu uzoninqobela." UBaraki wasaba wathi kuDebora, "Uma ungahambi, ngeke ngihambe." UDebora wathi, "Ngizohamba nawe, kodwa uNkulunkulu uzonikela uSisera kowesifazane. Bangani, bonke abantu bafanele basebenzele uNkulunkulu ophilayo. Usiza labo abamthembayo nabamsebenzelayo.